ay la la he, ay la la he, oh ay la la he. Leo mevunja kibubu, pesa kama zote. Etuna bimbara buku, tuazime mate. Leo mevunja kibubu, pesa kama zote. Etuna bimbara buku, tuazime mate. Akijileta shikilia, waita magabia. Leo tokesha pum pum pum. Chao kucha dum dum. Piga msamba, chimba marini. Gomba, chanja na mimi. Gome mebamba. Samba, samba, samba. Naya, samba, samba, samba. Dak, dak, samba, samba, samba. Watu wote leo wamejipanga, wanataka kucheza. Shaku, shaku, mpaka gora gora zote wanazicheza. Kokoliko, leo tokesha mpaka machoga. Kokoliko, leo tokesha mpaka machoga. Kokoli, aya, kokoli, mpaka machoga. Kokoli, aya, kokoli, mpaka machoga.
Rubutan,
Rubutan,
Store, unavokata, mizuka, isha panda. Let's go. Sokuwa gaga, mashetani ya mepando. Kingo, aswe adengo, mpaka majogo. Kisuri, yemi arade, kishepo chama sogange. Tawiri, unavokata, swagiri, unavonyongaga. Movobat, kote kote, zungusha, niko kote.
Watu wote leo wamejipanga, wanataka kucheza. Shaku shaku mpaka gwala gwala zote wanazicheza. Kokoliko, leo tokesha mpaka majoga. Kokoliko, leo tokesha mpaka majoga. Kokoli, aya, kokoli, mpaka majoga. Kokoli, aya, kokoli, mpaka majoga.
Shaku, 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 shaku. Guala, 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 guala.